Small God. Wow.
Can you go hard? Se munye bia mumbwano, yeso jani ngumomo, hitina ye debano, se munye bia mumbwano, yemahanye kusu, hitine be mahanye kusu, ahaye kusu, yemahanye kusu,
oh my,
ahaye kusu,
yeah. The good thing kus guapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu lankiwasha moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kuupima, upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengeau, tunangoja uzime, tukusike bado kiwa kumzima. Sikiza, huu moto wafati, na kama kifata basi mbele utakuta kiza. Mambo ya fraza natumia mimi, chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts, na sichanje na tumbukiza. Wanda sika guvu za giza, na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Yeso jani ngumomo, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Kusha give me the kusha, manu dealer na ide bomi. Go around and tell them one by one, say we are coming. Where we come from, we don't give up, so we ain't gonna stop, allow our lie. One man so me chain gang, that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, who? When I will not shine, man for deal. See a shishia, nobody can stop, we light. Not so green to which I cry, a big chem. Cause it's time to go, to my guy, let's bend it all. Now you're fine, come let's hit the whole place. Now kumo, kumo.
Jesus, na watu nyumangu kushia nkipata so case. Ato kibatika kutona wote, tumeponda na pamba nye pace. How you eat chote kusu hasu zangu na ukikana jija. As a guest, hacha ni chwani na mbele, mana Tanzania ni bato nyepesi nyepesi. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia napata chichote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupo mziki. YL Quake ku flick boozy in this bitches, bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Yeso jani ngumomo, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.